This is the African music mix on the Voice of America.
Mommy, what now? Listen to the sounds of the continent, where it all got started, on the African Music Mix on the Voice of America.
do you want to hear? Chances are you will on the African Music Mix on The Voice of America.
Does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
I'm a If you are looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Yeah, he's back. I know about he's back. I've been here. I've been around. Been around the world.
Dar es Salaam, Nairobi, Mombasa, Bujumbura, Kigali, Kinshasa, Dala Dala, Matatu, Kibeki. Toka Bongo mpaka UK na kisha narudi tena. Nairobi na Kampala na wakilisha kwa sana. Maneno bado ni yes, naona kama kuna no. Sasa mechi ni international. Sungu ni chama kubwa kama Arsenal. Bado niko dimbani na Mike iko mkononi. Labda huku niliko nifuateni. Mana naone naonekana tachelewa kushuka chini. Inashangaza kuna muda unavyokwenda. Na kucheza mchezo wa hip hop ndo kitu ninachokipenda. Cheki my player haters inavyowapiga denda. Ni VIP kila kiwanja nachokwenda kwa Netali kitu gani. Clock out ni kwa wani BBC extra wani. Na machizi wangu wote sasa zidisheni asira. Napatwa kumaliza ule utumwa kibiashara. Sasa ni muda mrefu wanatufanya mafala. Tunaingiza mabilioni wanaunga madevitara. Hamwezi kunitisha katika kuthibitisha na wawasha na tafadhali sauni kususugu. Mana bado atazidi tukureta mavurugu. Muziki baka makabo kama mzenzima mgurumo. Na kwenyonga misimo labda ganja zamani kidogo nilikwemo. Na domana mbaka leo bado inanipa misimamo. Moto chini. Sungu 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 moto chini. Na social misfit na bado na wakilisha. Ni muziki na maisha sio raisi kukatisha. Nafika mbaka Bamako sio tu San Francisco. Huko kote nafika katika kusaka mshiko. Na mapromota koko kokote kule mliko. Sugu sasa na miliki bunduki. Sitaki tena mani palipo na nilifeki. Milango mliofunga sasa yote nafunguka. Na wakati nye mnanuna ona mibado na cheka. Laki moja na nusu kitu gani. Kwanza mina kosa nini. Kone tani siku rap nili zangu ni milioni moja, mbili, tatu, nne, mpaka tano. Kama upigi nyimbo zangu redioni hamna maneno. Mimi nilianza kurap kabla FM. Wakati David wakati ni mkurugenzi kwenye AM. Na watu walinifahamu. Na wengine wakasema sugu anaponda mademu. Bado narekebisha na maisha bado matamu. Na mama bado anapata mahitaji yote muhimu. Sopina ni majina mpaka buti. Cheki ambavyo ni kofiti na navyocheza na biti. Wanga kule na huku na wapa done la kati. Ni nani?
Jean-Marie, Célestin de Cade, Madame Nikki de Lyon.
Isaiah Timmy, on a servi. The African Music Mix, where genius meets rhythm, on the Voice of America.
Salon Franck, Marc Kaboza.
Désespoir, Momo. Absence na yo e e comme ça na refaire na tikala madure
joka sanje
talanda nganga na mi pesi ko de se voir ma tali li mayamo e ma bebe kale e
na kale chefe
ya michel mbayabo
izala li mama na mi kabo mana mayam kante
natali tumba.
Nyongwa papi kezo defa na mokili ya se na songisa poto kutana na ika
molima kola kola saya konyo kolo nanko shakia kongwa zale kelamu ya nzambe
yerotango na posala nyo sabata kagwa na te yana mpeshera saki nzambe alingi oko kangelanga elongi pamba pona katimu vinga mire.
Oh, Travel from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
keeping you tuned to the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
The best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Another piece. Chitenge fashion, aleskeda, aleskeda, oh, wanchikata, wanchikata, oh, mumusana, mumusana, oh, dekela on dekela, oh, oh, chakalipa, chakalipa, oh, chapanga na kiss. Another piece, chitenge fashion, aleskida, aleskida, oh, wanchikata, wanchikata, oh, mumusana, mumusana, oh, chekela, ondekela, oh, oh, chakalipa, chakalipa, oh, chaleta na none.